ababyeyi abarabishoboye abarabishoboye bagafata abana neza. Sinifuza uwamukoraho umama wanjye mwiza, sinifuza uli mama nkunda, uli mama mwiza, uli mama wanjye, uli mama nkunda. Mama, yewe mama, ukunugushimwa